natembea duniani, ya kesho siyajui. Nazidi kaza mwendo, tafika niendako. Nishike mkono Bwana, niongoze usini wache Bwana. Unilinde, nishike Bwana, sini wache Mungu wangu. Nataka niwe nawe, shike mkono wa Mwokozi, siniwache Mungu wangu. Niongoze, ninataka niwe nawe, shike mkono Mungu wangu. Niongoze.
Rumba ya Yesu.
Babu yangu kanambia, jukuu utaishi sana, tembea duniani, jifunze ukiona. Nimepitia mengi duniani, lakini Mungu wangu kanilinda. Na kuomba Mungu wangu, shike mkono siniwache. Nataka niwe nawe, shike mkono wa Mwokozi, siniwache Mungu wangu. Niongoze, ninataka